AM Records. Kushtuka tu, kumbe bado tupo huku. Tena semini, bado mikono mitupu. Mama e, mama e. Natamani tungekuwa wote ndotoni. Ungefurahia nayo Ferrari ni nayo ndotoni. Amini my dear. Choshanga, niko pale pale, kumekucha, niko pale pale, sijabadilika mi, niko vile vile, nachanganyikiwa, jamani nachanganyikiwa, ila.